yonse ifyachitike unshitashakale yachitikile ifwe ukuishiva esa tona ulavantu ukwabulo kubasoka kanofye baikatili lakububi balino wabali sokelwe na balilo tibali sokelwe lelo balifuile abashale kelyo bubi na lelo tule sokwa tufume kububi ngate ifyo tuke sakanwa Sanguka kwatifye nina mashampanga wishi aikato mwana mwaume no mwaume ama pisa kanwa yena nileka leka muvu pingu shiba katuseka avena nini peba katuseka weba ufu Imbila yonse yonse Na lelo tule umfwa Ati tufume kububi Gate ifyo na ifwe Tuke sakandwa
Lelewe kesha po
Fumako Kububi
Yata fumako
Yesu
Yesu
Allah Isa
Wisa senda
Kumako kububi, Yesu, Allah, Isa, Kumako kububi, Yesu, 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 Kumako kububi